Fuli Babala, Josephu Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Kema Samia Mamala, Majaliwa Babala, Bashiru Babala, CCM Chamala. Kona kwa kona chocho tu chocho, kwa wakubwa paka watoto, Magu anazidi pamba moto, wapinzani matumbo joto. Mechoka eti, mnataka lala, wapinzani watatuzidi, wataweza huu muziki. Sa tuende gisambu gile, sambamba, Magu anazidi bamba, mafufua na viwanda, dege zetu tunapanda, wataweza kweli, kushindana nasi, hata wakiungana, matusi kututukana. Magufuli Babala, Josephu Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Masamia Mamalao, Pole Pole Babalao, Zemangula Babalao, CCM Chamalao. Ati mselema, ati chaselema, wananchi wamesema, tunashinda tena. Wanazani kura mseleleko, tunakwepa. Watabaki masono neko, tunacheka. Kwanza kujagati, nikupe mikakati, amelete mwendo kasi, barabara juu na kati. Shule za kata ni bure, sekondari ni bure, hospitali ni bure, kwa wazee ni bure. Sisi tushinda tena, sisi tushinda tena, Magu anashinda tena, Magu anashinda tena, Samia anashinda tena, Mama Samia anashinda tena, sisi tushinda tena, sisi tushinda tena. Magufuli Babala, Josephu Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Makonda Babala, Kari Jamsi Babala, Juma Mabodi Babala, sisi emu chamala. Suka ukipanda na ile shate na vua, acha uongo. Suka ukipanda na ile bukta na vua, acha uongo. Jamali na vua, acha uongo. Mama na vua, acha uongo. Mzenu na vua, acha uongo. Kuna Basata, basi napiga yote, uwezi. Kuna piga yote, uwezi. Magu na piga yote, uwezi. Masamia na piga yote, uwezi. Wabunge na piga yote, uwezi. Madiwani na piga yote, uwezi. Wajumbe na piga yote, uwezi. Wenye kiti na piga yote, uwezi.